Ana ajiyo ono gwe twakutte naye yalimba bbaawe wa muganzi we Buikwe n'alaga nti ebiseera ebyo byonna abadde lubuto era baazaala omwana omuwala owa wiikisi 7. Ono kye yakola yagenda wa mukwano gwe gwe bayita Nansubuga Rashida ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri wali ku Katwe Central Zone era n'ageraageranya Rashida ng'agenze okunaaba n'asobola omubbako kawala ke aka wiikisi 7 ke bayita Lumbazi Shirima tannaabulawo naye kyatutwalidde ennaku 6 okuzuula omuwala ono Buikwe naye n'akwatibwa so tuli mu kumuvunaana n'omusango ogw'okubba omwana.